SBS Radio.
Ata ile ono se fulu wafe tangatana sa awaina e awala ile faya ia yo solitu la fono ife usua inga fa amalosi maisi fa inga sa awa mamata ngā ile teimi o laiti. Na mōli mau ilumo le komisi suasue le Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse. Ona leila le aso muomua o iulai na amatai ona faatino le polkalame o tauwi mai le malotele le National Redress Scheme ma taualunga i se faato e se ngāloa ia lo faamoemoe e fofonga ina mai e le pāle mia i le masino o ketopa. Mō le tamaitai o Helen Kern o le mea e sili ona ti ngā ma whaingatā ia te ia ona faangalo o le whetā ngisi o tamaiti i le taimi e sasai e se tangata na tuu iai le whātua tuanga e tausia i la tau.
The first thing that takes me to are the beatings.
O Helen maona uso e to alua, na ave sea mai ilo lato a inga e o laiti. Matausia i se nofuanga i Brisbane e whaingoina o le Nazareth House. O se nofuanga, na whaatinoina, pēna pūlea e se ekalesia.
There was no abuse I didn't experience. This is the first time I've told anyone. Priests did come round when they felt like it.
Helen Kern. E lima tausanga na whaafafonga i le komisi suasue, le Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse. I mōli maua tangata na sāwā i na e pātele o le Ekalesia Katoliko Roma, whai a onga, whai fe au mai le tele o Ekalesia Atoai, mai si tangata mātutua i whālāpo tuputonga Ekalesia ma le malo. Ua awai uma se tete ma teritori i le National Redress Scheme ma le malo tele, ma o le tauwi o ngā tutonu po o le average e fitu se fulu ma le ono afe tā la, ai o le tauwi au pito mā walunga e tapulaa i le se laulima se fulu afe tā la. Na sa anua le Minister of Social Services, olo o ia Dan Te Han, olo o nau nau le malo tele ina ia whaavave o na tutongi tauwi i tangata nā afia, ai mai se lava i lātou olo o a afia mangase ngase mātu i a.
And for those survivors who sadly might not have long to live, obviously we'll be looking to ensure that their applications are processed as quickly as possible.
Le Minister of Social Services, Dan Te Han. O le tamaita i loia o Angela Sidrinis, o lo tula i monisi na fie nei sa wanga, mana ia faalia o le polkalamele nei o tau i mai le malotele, le National Redress Scheme. O se fa'ai unga, e tāo fia ai o narolofi ni tangi i le whaamasinonga.
I am worried that a number of them won't really get the outcome they were hoping for, and I'm expecting there to be quite a bit of trauma.
Angela Sidrinis. Na saunua fo'i le tamaita i loia o Amanda Phelan mai le company No More, e tāua ona maalama lama tangata i a lato wai a tatau i lalo le tūlafono, i le taimi lātou te sainia ai le malianga lātou te talia ai tauwi i lalo o le National Redress Scheme.
It's important, I think, for people to get good legal advice when considering redress options because they will sign away their civil rights.
Amanda Phelan o le No More. E iei maisi tūlanga e ono lavelave ai le mata upule nei monisi, e pei o Helen Kern, ona na ia maua se tauwi i se malienga male e kāle sia i tausanga ua mabae. A toa ai manisi na sā wāina, ae na whasalaina i le fale pui pui ono oni soli tū la fono mātu i a. E pei o le alii o Rod Braben, malona uso, o ila ua na sā wāina i le nofuanga le Bayswater Boys Home i Vitoria. O le uso o Rod Braben, na whasalaina i le fale pui pui, mō le se fulu male lua tausanga i ni tausanga ua mabae, ai olo o iai ma se isi ai ainga e ono le mauai ia sona tauwi ona o le te leo le taimi na i tūri eilo na whaasalanga i le whale pui pui. Rod Braben.
I think you just have to have enough courage to face up to what happened to you in the old days. Make sure that the people that perpetrated the crimes against you face up to what they did.
E se fulu tausanga o le awhaanga solo ai le polokalame o tauwi i le National Redress Scheme. Ai mō le tamai ta iwa Helen Kern, po le ale te leo le tawi, e le whaangaloina ai le ti ngā matuitui, o le sā wanga na whenga I mai ia.
And it's something we have to deal with forever.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.